DJ Carlos in the mix.
Fanya kama unacheza hizo kwa Fanya kama unacheza isoko Uya Binyuka binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Uya Binyuka binyuka basi isoko Binyuka binyuka Isoko sweta kipela Maria ni kuonge mahela 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 Nipele kempera mpera Maria baby wantara mera
Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Binyuka binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Binyuka binyuka isoko seka kipela Maria ni kuonge mahela 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 Nipele kempera mpera Maria baby wantala mera 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 Niyo nyeshe makeke Minataka hiyo dede Popote ni kukamata Uli nipake mata Minataka leo ujivam Besonga ni kupakata Ya 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 Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Fanya kama unacheza isoko Binyuka binyuka basi isoko Tingisha minganza ukiteteme
DJ Carlos in the mix
Safisha kiwanja inaboma inatesa
The Champion Boy
Togo poko ndani ukisema unanyesha Nipandishe mizuka nyongeze mapresha Baby do me coconut, soko tu Ikune kama nazi, soko tu Ikaze kama nati, soko tu Soko tu, soko tu, soko tu, soko tu Baby do me coconut, soko tu Ikune kama nazi, soko tu Ikaze kama nati, soko tu Soko tu, soko tu, soko tu, soko tu
When you come a place, oh baby, baby Baby kakarate, baby, baby Very, very bad, baby, baby
Fanya kama unacheza isoko Uya Binyuka binyuka basi isoko Uya ya ya Fanya kama unacheza isoko Uya Binyuka binyuka basi isoko Uya ya ya
Higher Limit Entertainment DJ Academy Contact Carlos 0718240834 It's DJ Carlos
DJ Carlos in the mix
Unalikitepuka, uwezi kutembea Masai rukaruka, analimu Kitepuka, uwezi kutembea Masai rukaruka Unolikitepuka, uwezi kutembea Masai rukaruka Unolikitepuka, uwezi kutembea Masai rukaruka, analinyenyekea Chumbani kwenye shuka, lina nitetea Mzungu kawehuka, lime mkolea Laki makonde, laki chaga Laki chaga Wengine adi wanywe pombe, ndo nalimwaga Unala wima wima, linatokea Kongo Sinori legwa jima Alimwagia kondo
Higher Limit Entertainment DJ Academy
Ina waoko wa makahaba baba Kuna walongo wa meno saba baba Ili mtoa hechi baba Yani A, B, E, O
Uno Everybody say uno Asema uno Everybody say uno
Uza migando kama hautaki
Uno
Upine kama unakanda chapasi
Sema uno
Asirizo mbusha adi kwenye bati
Uno
Umanga ee Basi kata taratibu utibu Usijepata ajari Uno la chibu uchibu Inamkondesha zari Uno la reisi Alinaga mifuba ukena DRC kuna fari pupa. Ah, popote wanaimwaga, yani kinaga ubaga. We jaribu kuchunguzaga, unondo linalegeza chaga. Dina waokoa makahaba baba, kuna walomo wa meno saba baba. Ili mtoa hechi baba, yani A, E, I, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Unoza mikondo kama hautaki, unyo upinde kama unakanda chapasi. Sema uno, sirizo mbusha ya tifani
papi. DJ Carlos in the mix.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupaku. Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupaku. Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupaku. Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupaku. Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kidonga iyo.
The Champion Boy
Funny Boy
Gachi B.
Chuchuma kama vile unafua, ama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua, ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeze nyonga iyo. Chuchuma, unitoneshe kidonda iyo. Chuchuma, unanyoka na konda iyo. Chuchuma, mwenye mlima kidonga iyo. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
DJ Carlos in the mix.
Ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa. Dada mko wapi?
Owe, owe,
o. Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma. Kimbao mbao, tukunyema, pilau lau. Nipe supu tena, mashau shau, kana sinema. Yani kana kula ndizi bila kumenya. Basi nipe za kichina,
Msamba.
Fanya kama Bruce Lee,
Msamba.
Viuno vya kusigina,
Msamba.
Fanya kama Jet Lee. Navocheza kwenye chaki kana taka akataki. Na chumba ni varangati kwa hito.
DJ Carlos in the mix.
Nepe meni katikati na katachi bila wasika medata na wasafi taito. Aika toto,
moto moto,
moto moto,
moto moto.
Aibai koko,
moto moto,
joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke danzungusha. Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa.
Owe, owe,
o. Kina dada mko wapi?
Owe, owe, o.
Basi muingie kati. Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma, chuchuma. Ukuna kula na vuruga sa. Kawa mabinti wanazua za. Ukuna kula
The Champion Boy.
Kawa mabinti wanazua za. Ukuna kula na vuruga sa. Kawa mabinti wananyongesha bishu. Ukuna kula na vuruga sa. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Huda mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani, yeah.
Anataka pick it up, pick it up. Anataka pick it up, pick it. Anataka pick it up, pick it up.
Niaje niaje, it's your boy with the Paul and I'm hanging out with DJ Carlos.
Kawa mabinti wanazua za. Ukuna kula na vuruga za. Hawa mabinti wananyongesha bishu. Ukuna kula na vuruga za. Vera sindika chuchuma, chuchuma. Huda mama chuchuma, chuchuma.
nataka pick it up, pick it up. Baby nikiangusha pick it up, pick it up. Nipe moto zaidi akonge fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion, chuchuma. Na kuna kwenye motion, chuchuma. Na kama ngumu mimi napata lotion,
chuchuma. Ni mkunaji bwana slow motion, chuchuma.
Pande riba na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, choko pezi wangu nikupakate.
Nikupike mate.
Vera sitika chuchuma, chuchuma. Huda mama chuchuma, chuchuma. Wema sepetu chuchuma, chuchuma. My African nani.
Hey my baby chunga usivunja mifupa.
Ukichuchuma
nikupe kwenye kiti ya makita ndani.
Toto chuchuma wili niko fire dakari sasi. Baby shika goti ni kukune basi.
Usiwa mchinga kakija na mdono mufupi na muizi murrao.
Funny boy.
Napendo navo pepeta ai. Napendo navo sokota soko. Napendo navo ilia yeah, yeah. Kilo navo chuchuma yeah, yeah.
Kani topoze rafiki opele. Leo utalia nikikata na weme. Nikikata na wacha kidonda. Usijifanyo kumbuki mkunaji. Sinili kukuna ukamwaga na maji.
Oze kijana bomba wana ask machine eh fire machine eh sweat machine eh chwada machine
vera sindika chuchuma chuchuma huda mama chuchuma chuchuma wema sepetu chuchuma chuchuma my African lady vera sindika chuchuma chuchuma huda mama chuchuma chuchuma wema sepetu chuchuma chuchuma my African lady.
DJ Carlos in the mix.
Baby wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Kwanza kako simple simple. Akanaga maku kanavi impo impo. Ukonyuma kichugu. Ati kako simple simple. Hakanaga maku kanavi impo impo. Ukonyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watapu inavuingia, funika kosea kushona. Kushona, hata kichwa kwezi ingia.
Inabana, na na na. Sema tena inabana, na na. Inabana, na na na. Wote inabana.
Miansu, mtemi alwalisi, nito, uwachi kwansi. Frembo, kari nabi gambo, anja gazaru, amerera.
Inabana taiti nyo, nyo. Baby style ayo kwa funyo. Gala wanna punch you, got your love. Knock, 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 knock out eh? Put your body on me, go down no. Let me say, eh, let me say.
Yo,
tuzili nyes chili manjaro. Kuntiko fetuwele.
Wana kutukana
nini, wakati levo zako hawafati. Mbwa wa uswahilini, tena koko hawangati. Kuna marashi mwilini, wao shombo la samaki. Ya kwa kunyuzi tisini, zao zinafika mpaka laki. Tuna wachoma kama nungu nungu, wanakesha kama sungu sungu. Baby Jackie Chan mtundu, hadi na kuimbia kizungu. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating my life. And I'm your king and I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Girl you have that thing and I call you queen. Girl you motivating my life. And I'm your king and I get your ring. Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on the dance floor. So clean when you do the dance, I know. I just want beside you. Give me that, my baby, wine for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you want for me.
Bad girl, how you are my single? Me
make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two to tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you, my love. I bless the day that you I got found that you. Thing, then I call you queen. Yeah, you motivate my life. Baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing, then I call you a queen. Yeah, you motivate my life. Oh, baby, I'm your king, then I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dusty wine, oh. I know. I'm just right beside you.
Can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Bad girl, you can be my baby mama. Girl, girl, be my mama. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you place, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist.
Hiya.
You better than my ex.
I got the room party, you can be my guest.
Hiya. I wanna feel that taste.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull it right behind it. Feel the wave coming right in. So get too close. I'm a killer, baby, no lie. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. Say you only wanna top girl. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Been there. Hit it, hit it. Don't stop, bring it, body on lock. Feel it, hips tick-tock. Get it, queen, that's me. No time for them basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips.
When I'm done,
you're gonna miss me, yeah.
What you want?
Baby, I'll be your
number one.
Nothing can beat me.
I'm in charge.
Listen to me, yeah, me, yeah.
DJ Carlos in the mix.
Oh, baby, shoot my king, baby. Pick it up for me.
I got the rapa pa 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 pa.
Pepeta. Oh, pepe. Shopping pepeta. Oh, pepe.
The champion boy.
Take it, 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 take it
kibiti kimumu nya pipi utamu wa kisigidoni. Chikicha chikichi na shovu nja kiti leo na kisha kilidoni. Kitwange ni pepite, nisage ni chekichi, kikande ni uote, kilima ni pandishe. Kibi na koi koi koi, kiwi na pori pori. Naringa dori dori, naringa chori chori.
Shorty bad, she coming high kama BTS to kiss. Nisipo mwona sekunde na miss. Najuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nangumbana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you, you belong to me baby.
Do na do na do na do
baby.
Yeah yeah. I do
for you. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma, suma. Suma, suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling. Honestly, I wanna show you I'm feeling you too. Let me take you to a nice place. Kizi meta, nivutane kunase. Utashanga, nikupe vitu vyote. Upazera, I'm caught up in you. And I'm tempted to stay up your
bepe.
Nikikona nazuba. Oh bepe. Inapando na kicha.
Namkunja kabisa kama kambare.
Nashinda kabisa sitakisare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
You belong to me, I belong to you baby.
I do
baby. You belong to me, I belong to you baby.
I do
Oh yeah.
Oh na 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 na.
Oh yeah.
DJ Carlos in the mix.
Monica lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah. He atalezi tupande. One time tuwashe jiko kwenye kite. Hevelo na niganga mwa. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filololo. Hevelo na niganga mwa. Mimi kwako chinkororo. Ata niwe kibogoyo. Ntalamba filololo. Hey. Mtoto sex mengaru meoga na mafaranga. Umenipandisha joto. Siwezi lala. Unafinya ka unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya ka unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Unapiga ngeta. Ngeta, ngeta. Finya ka unapiga ngeta. Ngeta, ngeta.
Yeah man, them call me Arrow Boy aka Mr. Loverman. Na niko locked kwa mixes zake kali. DJ Carlos, the champion boy. Chiki chiki.
When you roll by a fire band him. I miss a fire band them. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, unavyonipa asante. Unanikanga moyo.
mimi kwako chinkororo. Hata niwe kibogoyo, ntalamba vilololo. Kavilo na niganga moyo. Mimi kwako chinkororo. Hata niwe kibogoyo, nitalamba vilololo. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, ngeta. Unapiga ngeta, ngeta, ngeta. Unafinya tona piga ngeta, ngeta, oh, ngeta.
Kwanza nimenyoa deni.
DJ Carlos in the mix.
Sana mtimo ya nywele.
Kuruka usise. Viwanja vipya inakaribishwa. Wenye kura sasa insta na kesha. Nikitafuta tena mabaya. Nikisikia napata nataka. Nalitafuta tena nalipa. Wala silipi madeni. Nikikopa na bebe. Wala siona gizoni. Fungu la kumi. Wangu hiyo ni story. Nasubili Jumapili sana.
Hata unajua sina imani. Japo ninaitikia amina. Ninasubiri ya gau kitenda kwanza. Hiyo ni kubali. Ah, kama Yesu najua. Na idadi ya vitabu najua. Na yalipo makanisa najua. Ila kuhudhuria na shindwa.
Oh, kwa ibada na sinzia. Sijui mududu kaingia. Ila nikiona pia. Nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada na sinzia. Sijui mududu kaingia. Nasikia kuchangamka.
The Champion Boy.
Niko na ubaya. Niko na ubaya. Bwana nibadilishe. Niko na
ubaya.
Niko na ubaya. Niko na ubaya. Bwana nibadilishe.
Kuna vilingo vinanichoma. Asa ile parapanda. Ikipigwa wakizika na pia sirudi kosa. Maneno yananichoma. Binadamu ni maua. Ikipita wiki moja masikini na sau kabisa. Oh, kwa ibada na sinzia. Sijui mududu kaingia. Ila nikiona pia nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada na sinzia. Sijui mududu kaingia. Ila nikiona pia nasikia kuchangamka.
Bani. Na kama kutangaza na kupenda kosa nifungwe. Kama kupenda upofu misioni sisigi. Domana natangaza na kupenda wewa mwisho kwa mie. Sichepuki makona kona na upona ni ukue. Ukifika na pona pona. Na rangi yako black mina kuona white. Wakifupi nyundo na kuona gamunara. Na kuona moto mwepezi. Japo chi
The Champion Boy.
Minyama tu. Akipita minyama. Anatingisha minyama tu. Bila kipita minyama.
DJ Carlos in the mix.
Minyama tu. Akipita minyama, eh, anatingisha minyama tu. Bila kipita minyama, eh.
Minyama.
Mahaba na sasa moto moto moto. Kajaza kajaza kajazia. Mahaga mahaga so kitoto. Oh, mama mia. Wala staki wende jimtoto. Ah yeah, kumbato lako mama moto moto. Ah yeah, kumbato to 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 soto yo yo to to miuno yo yo yo. Nani alisema vibonge wapige miuno?
Kibidingi bidingi gododo chini tafunja chaga. Hayo maskini jinsi we mama na kushika mapanya.
Chibonge mama, chibonge mtu mbadi.
Chi chi chibonge chi 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 chibonge chi chi. Chibonge, 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 chibonge.
Zanzibari. Chocolate color, mix some tanga tanga. Unangara ngari ngari.
DJ Carlos in the mix.
Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, uko nyumba bai koko. Mzigo siwa buku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani munyero munyero. Achana naki naki, awana lolote. Watazusha na wajiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Ufaye shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Yoga mkali aini.
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Yoga mkali aini.
Entertainment DJ Academy. Contact Carlos 0718240834.
Utamutende mahaba yawe furuchani. Tukomeshe fisadi fiweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magani, ongeza na peremene. Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina yuma lokole. Wasikupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haibu mtani, Mr. Michambo wanichole. Achana naki naki, awana lolote. Watazusha na wajiki jiki, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifa madangote. Ufaye shela wiki, tapata kwa Aristote. Habibi,
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Yoga mkali aini.
Habibi,
Nuru laini kipendaro.
Habibi,
Yoga mkali aini.
Na apa kwa Biblia, nashika na masafu. Na apa bingu dunia.
Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy. Higher Limit Entertainment DJ Academy.
Funika kibakuli ifunua, moyo wafura. Sura za mafedhuli nye usifi, zime wafura. Wasome kwa zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Ilipenzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamu etui. Tule walimbazi,
yetu mapacho pacho.
Isha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Walitumwa geradi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu, inapande mbili.
Shilingi ya mara mara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya mara,
zidore ju, tuwalingishie. Doli doli samwela.
Why you dem a say nobody dem? Yeah you there nobody dem. Take over my whole space. Rock my white shirt. Oh dance yeah shaka. Anything for you a shaka. Sometimes the body might be too lazy, but when you come here I go fix it. I'm a talk to the watcher. Checking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun. Cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, she'll tell me long. Tell me long. Penzi sarafu, ina pande mbili.
Shilingi ya barabara,
mwenge wewe bichwa mie.
Shilingi ya barabara.
Come and get walk and dance direct again. Come and bust dance again. When you go my house, see you once again. Now come and again, tetele. I like Jerry, unage chuma gachembele. Unanifunga gakengele. Kama kuku kona mchele. Akili nani hama.
Hama.
Yo ni kama mazinga o wewe.
Hama ya.
Izo wewe wewe.
Oh yeah.
Na lifo nebende. Kweza kona teseka.
Hasa weka. 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 Hasa weka. Weka. Weka nani. Aya.
Sigara so chuki kawai re. Wanalana kama hawana wazazi hawa watoto na leo wamekutana na mvunja nazi kwa ukidaka peace
kanyaga.
Sima peace akisha tupande bilisi atuchagui pa kumwaga yani ni Roma na baba jada yani shaa kama wadem na wazumzum na walenga kama sniper kimwaga sumto anajua mindo taita saona nsha waka waka na bado mapema na saka saka soni baby na unatuma sinema na taka taka na muwe na siku njema misha lewa nyaka nyaka
stare kila kukicha
DJ Carlos in the mix.
Hey, hey, she a beautiful woman. Oh, oh, yeah, shake it, quetu, quetu. Kikwetu, quetu. Oh, yeah, shake it, quetu, quetu. Kikwetu, quetu. Basi, twende. I've never seen a woman like an African girl. I see she cooks, she cleans, she make you money. Hey, yeah, yeah, she got a love in abundance. Come, come, ananas. It's so strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtu anyoka mpangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana machi na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. The legend to man. Mm-hmm. She a beautiful woman. Hey, an African woman. Hey, she a beautiful woman. Oh, oh, yeah, shake it, kwetu, kwetu.
Yeah, no.
Kwetu, kwetu. Oh, yeah, shake it, kwetu, kwetu. Kwetu, kwetu, kwetu. Basi twende.
That you are down for me, baby.
Baby ni ruso ni deke. Nisi chekwe, iwe kwangu mi mateke. Tuwe sote. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio. Kila mara kili yangu wewe tu. Umenifanya nimezama mwenzio.
The way that I do, the thing that you do, the way I love you, baby you know, kufanya ni kusamu, waka mine kushushi damu, nisipenda kimataramu.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
DJ Carlos in the mix.
Nusu kaput, umenipiga nusu kaput.
Haribo, alamba, alamba, tamu tamu katoa maganda, kuma kibanda. Misamba, makalete kabunja kitanda. Kanite Kenya, te Kenya.
Ae, kanite Kenya.
Mina pe Kenya, pe Kenya.
Ae, mina pe Kenya.
Kucho kuru kucho.
Ae,
kugani kiruboto.
Ae,
njoni kupi burunguto.
Ae,
mekwa kuzungu kuku.
Ae,
kila mara kili yangu wewe tu. Umerifanya nimezama mwezio. Kila mara kili yangu
na doku doku wa doku.
Mr. Kiss baby.
Nimeshikwa na kipururu mama, Mungu kipa nataka akuli. Nikapake kiputururu mama, kwenye beki samahuli. Lala, ameshiba nataka kulala, basi leta mtu lala.
DJ Carlos in the mix. Anawembe
kushinda jimanara, yani diko diko lala. Ananoga katende kapere mendende. Anabari mgi kasuru,
kasuru, kasuru.
Sama solti kwenye godoro,
godoro.
Nyonya kama kandoro,
kandoro, kandoro.
Na kaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una doku, doku wa, doku. Inuwe nyuma una doku, doku wa, doku. Fanya kama una doku, doku wa, doku. Inuwe nyuma una doku, doku wa, doku. Sura zimevunda wananyune ya gerili. Wasifanye katunda waninyoe na nyelili. We sasa mbuwa sasa
weka.
Twende Arusha mara
weka.
Raya muogo cha chandu
weka.
Hadi cha nyuma cha kwangu eh. Ana bahari mgi kasoro,
kasoro.
Sama solti kwenye godoro,
godoro, godoro.
Na kanyonya kama kadoro,
kadoro, kadoro.
Na kaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una doku, doku wa, doku. Kinyume nyuma una doku, doku wa, doku. Fanya kama una doku, doku wa.
Aya siyo mapenzi ni chucho,
doku wa.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Jojo,
aba. Hey, angekuwa wimbo DJ angeurudia. Kila moja angecheza, utatamani kuimba na kuitikia. Kama kinywaji unaongeza, rangi yake mavazi na shape. Katikati ya mfupi na mrefu, mimi nadhani ya Mungu aliangalia kaomba mwanamke apendezeshe dunia. Sikia sauti ya kuka kichwa na vuti, malaika wakupa anga. Mwanamke wa kumweka ndani, mwanamke wa kuspend money.
Ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila mmoja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Moja angeucheza.
Ale 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 ale.
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Itapita kwenye mita yao, itapita kwenye mitandao. Pozi picha na mambo kibao, maisha yao tunasema nao. Mwanamke nafanya una change, hakuna bingwa kwenye mapenzi. Kuna wakati na jibia, asione kama na muangalia. Kama kajumba, anafutia, anapita kwenye njia. Danger girl, nimezamia, mimwenye baria.
Ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
kila mmoja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale, ale 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 ale,
angekuwa wimbo DJ angeurudia.
Ale 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 ale,
na kila mmoja angeucheza.
Ale 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 ale,
Mr. DJ angeurudia.
Ale 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 ale.
Nalimungu na kuhusumi, menirudisha shule vidudu. Menifunga mdomo ni bubu, nasema so mapenzi ni juju, juju. Bang, haya siyo mapenzi ni juju. Siyo mapenzi ni juju. Haya siyo mapenzi ni juju.